Radio Isgur de América. Radio Isgur de América ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda mudusanga kuri FM 104.3 no kuri Facebook na Twitter mudusanga kuri VOA radio yacu naho kuri WhatsApp radio yacu voa.com ni site musanga ibiganiro byacu byose ano muri studio ya 7 muri kumwe na Jeffrey Mutagoma kuri micro na Dietari ku buhanga bw'ibyuma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika. Uyu munsi turaganira kuki turasubira ku byerekeye intambara imaze iminsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta, intambara imaze igihe ivugwaho mu itangazamakuru hirya no hino. Umuryango wa Afurika w'Uburasirazuba wohereje ingabo muri Kongo muri gahunda yo gufasha mu ibahirizwa ry'ibizava mu biganiro by'amaro hagati ya leta n'imitwe yitwaje intwaro harimo nuwa M23. Inzego z'ubutegetsi zo muri Kongo zikemeza ko hari imitwe y'inyeshyamba irenga 120 muri icyo gihugu, gusa wa M23 niwo kugeza ubu ugaragara nk'ufite imbaraga zo kurwana n'ingabo za leta no kwigarurira bimwe mu bice by'igihugu. Umuhuza watumwe na Afrika y'Uburasirazuba Uhuru Kenyatta aho ari perezida wa Kenya aherutse gusaba ko umutwe wa M23 warambika intwaro hasi ukayoboka inzira y'imishyikirano. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twabatumiriye umuvugizi wungirije mu bya politike w'umutwe wa M23 bwana Munyarugero Canisius ngo adufashe gusubiza bimwe mu bibazo mwibaza. Bwana Munyarugero, ikaze ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga.
Murakoze bwana munyamakuru.
Ye, tubashimire rero umwanya muduhaye muri kino kiganiro. Hari abantu benshi cyane, ndabona urutonde rw'abantu benshi bashaka kugira icyo bababaza kubera ko kino ubundi ni ikiganiro cy'abakunzi b'Ijwi rya Amerika, ariko nagira ngo ntangire nkubaza ntaza no kuvaho mburi umwanya nari mbivuze hariya mwiriburiro ry'ikiganiro barimo baravuga. Ntabwo ndavuga ba kuko ni benshi, hari ibihugu bitandukanye, hari umuhuza, hari Kongo, bati nyabona ni murambike intwaro hasi musubire inyuma murekure ibice mwafashe kugira ngo tubone kuganira tuvuge amahoro tubone kubatega amatwi. Mu mutwe wa M23 ni ibintu mwiteguye kuzakora?
Urakoze bwana munyamakuru, nami ngushimire nuko nabiteguye koko n'abatumirwa batwumva kandi baduteze amatwi mu mpande nye z'isi. Icyo cyifuzo cya perezida ucyuye igihe Uhuru Kenyatta wa Kenya kuvuga ngo turambike intwaro hasi tujye mu mishyirano, icyo rwose natwe turabishaka kuko nabishatse kera ahubwo twarakinze. Kurambika intwaro hasi turi tayari, kujya mu mishyirano rwose turi tayari. Ikibazo dufite gusa ni kimwe, nicyo kuvuga ngo nidusubire inyuma tuve mu mugendero twafashe aho turi. Aho turi ni iwacu, ntabwo turabimukira, turi abanyamahanga. Ni ku butaka bwacu, ni gakondo y'abasogokuru n'abasogokuruza. Baratubwira ngo dusubire inyuma tujye hehe? Kurambika intwaro hasi oke, gusubira inyuma oya.
Kurambika intwaro hasi yego, gusubira inyuma oya. Ariko se iyo bavuga kurambika intwaro hasi mu by'ukuri baba bavuga kurekura imiji mwafashe kure kuri bice mwafashe mukabigumamo ariko mukareka inzego z'ubutegetsi za Kongo zigakomeza kuba arizo zihagenzura ngira ngo nibyo bavuga bwana munyarugero
Uganda mnyama tunana ni mugira ngo yo vuga ngo aho ngaho ari kuvuga ngo tuhazere bigi tuvamo nubwo butaka turi nubwo abandi huko nubwo abandi niyo leta bavuga ngo leta ni jewe nawe na mwindi ntabwo leta ni jewe nyine gusa leta ni jewe nawe n'abandi bari Kongo ke aha turi rero ni watu ko ari kuvuga ngo kide mbese ngo bambarizo baje ko abone Kongo bafite ubu butegetsi mu ntoke nabwo yo we nabi bambarize mu tujehe dusubiri basige nibahavuje ndahavuga ngo simbatiza amazi
ubwo se singira ngo niho muri buze kuvugira mu biganiro kubera ko uko mbyumva wowe uravuga uti aha ni iwacu ntaho dusubira inyuma tujya naho bakavuga bati nibarambike intwaro hasi tubone kuvugana
ndashaka kurambika intwaro hasi ntaho tujyana ikibazo n'iyo mvuga mu Rwanda yubuye nibo baradushotoye kudushotora bwo ni ukwikora iyo badushotoye ni ngombwa turi buna ariko kuvuga ngo turambike intwaro turabyemera nasi umuziro gusa ni kutubwira ngo dusubire inyuma niba nshaka kumenya ngo baratubwira ngo dusubire inyuma tujye hehe ubwo nibahambira turamenya ibikurikiza
ye ndakumva bwana munyarugero ariko iyo bavuze kurambika intwaro hasi ejo bundi uriya musirikare ukuriye ingabo za Kenya zaje gufasha muri icyo gikorwa yaravuga ati ni ukuzirambika hasi tukanazitwara ko wemera kurambika intwaro hasi bamaze kuzitwara baramutse bazitwaye barangiza bakavuga batubo rero noneho bya biganiro turakubwira uko tubyumva kuko nitwe tuzifite aho ntubona yuko ushobora kuba wagize ikibazo
ariko bwana munyamakuru wakora umwotsho kuruta mucyo yabafate kuzirambika hasi ndagirambika bibiteho kandi ndirambika bibahere
ntabwo uzitanga
kare yewe ubwo ushobora kuba wubiye ntazi ntwaro kuzirambika rwose byo bushike turanabyemera cyane ariko kuri yo hari ibindi
ariko rero uravuga uti aha ni iwacu turarwanira uburenganzira bwacu turarwanira bene wacu hari urwandiko ruherutse gusohoka rwashyizweho umukono n'amatsinda atandukanye ngira ngo ingabo za M23 muvuga yuko mu byo murwanira bitandukanye harimo nuko abo mu bwoko bw'abatutsi aho muri Kongo bafatwa nabi bahohoterwa bakanicwa ariko muri urwo rwandiko nabonyeho umuntu wasinye avuga ko ahagarariye ubwoko bw'abatutsi muri Kongo yamagana umutwe wa M23 ashyigikiye yuko ibyo leta ya Kongo ishaka ari byo bishyirwa mu ngiro
burana munyamakuru uwo muntu uhagarariye ubwoko bw'abatutsi yamagana M23 ndagira ngo ngiye sinyatire ye n'ikiganza cye n'amagambo avuga n'amavuga mbehe ntabwo ari amagambo y'ukuri ahubwo ni amavuga ndebe kuko iyo rero umututsi mwene wabo bamurya bakamutwika ku mawa y'ihangu bakamurya wacinze nk'iki wese yambaye burenge ahubwo nawe zo baraje bamurya
ariko ntabwo yavuga ko ahagarariye abatutsi ataratowe bataramutoye ntibumva ko afite nawe abamuri inyuma bamukurikiye
urakoze cyane bwana munyamakuru gutorwa ni kimwe no gushyira mu bikorwa ibyo yatorewe ni ikindi yaya mavuga mbeho yaje ibyo atore burabitesa ukavuga ibyo wishakiye
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi reka nakire bamwe mu baduteze amatwi kuko bari ku murongo ni benshi bashaka kugira ibitekerezo batanga n'ibibazo babaza reka mpere kuri Salem ikaze mu kiganiro muri sanga uravuga aho uri uhita ujya ku kibazo cyangwa igitekerezo
kuba mu mpaya kanya nanjye ngira icyo mvuga banyita mu kamara cy'icyo Salem ndi ngaha muri Uganda aho bita Mubende nkaba mbanje kuramutsa abantu bose barimo baratwumviriza none ngiye kubyerekeza icyo kibazo cyo muri Congo M23 mu gisanzwe urabona icyo kibazo cya M23 ni cya kera cyane si kuvuga yuko ari cy'ubu nyine urabona ababirigi bagikoronije ibihugu urabona hari ibipande bimwe byagiye bijya mu kindi gihugu ugasanga bamwe barabo muri iki gihugu ugacisanga bisanze mu kindi gihugu none rero nimba bisanze mu kindi gihugu nabo zibo babyigize ubwo butaka n'ubw'abasokuru nabo bategerezwa kuzuma babaho nyine cyangwa nyinda batabashaka botumwa babafata bakabomeka ku kindi gihugu nyene baje bamuka ko hanyuma ibyo bibazo bikava mu nzira. Yenasaba yuko amasezerano bari bagiranye muri Kenya na Nairobi yuko yokurikizwa hanyuma abo bantu nabo bakaronka amahoro bakareka kuguma barenganywa bikigubisa. Mu bijyanye byombi na yuko bari bakwiye kwicarana hasi bakavugana ayo masezerano bagiranye akubahirizwa hakareka kuguma hari inzira akarengane abantu bamanuye kira ku mutwe. Ubwo nya Afurika y'ubuturuko bari bakwiye kujya hamwe nyine icyo kibazo kigakemurwa mu mahoro.
Urakoze cyane Salem Mukanya, ndaza kujya kwa bwana Munyarugero mubaze kuri icyo gitekerezo uvuze, ariko reka mbanze nakire Fisto.
Yego nyerewe neza, ndabanza gusoza abaduteze amatwi bari hirya no hino. Ngewe ukuntu mbona iki kibazo kiri mu burasirazuba bwa Congo gishobora gukemuka nk'uko uwo muvandimwe yari abivuzeho, ni ibintu ahanini ugenda ubona bifite inkomoko mu mateka ya kera, kuko buriya ni zimwe mu ngaruka abazungu bagiye badusigira mu bukoloni bwazo. Ni ukuvuga ngo rero ukuntu mbona iki kibazo gishobora gukemuka ku buryo n'abaturanyi b'abakongomani bashobora kuba bagira amahoro arambye cyangwa se umuti ukaboneka urambye, ni uko bashobora gusubira mwari amasezerano uburyo ki abazungu bagashyira ziriya mpapuro ahagaragara bagiye bakatiraho imipaka bakazitanga, cyane cyane nk'ababirigi bakaba bagirana amasezerano nka kiriya gice cy'abanyarwanda cyangwa se kiriya gice cy'abantu bavuga ikinyarwanda muranyihanganiraho gato, nayo nkoresheje cy'abanyarwanda ni abantu bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bakaba babahereza ubwigenge bucagase. Twagiye tubona nko muri za Taiwani hariya muri za China n'ahandi bakaba bagira ubwigenge ariko bucagase, bakaba bagira igisirikare kikaba aricyo kicungera umutekano w'abari abaturage. Ibintu ndakeka bishobora kuba byasubira ku murongo, cyangwa se kiriya igice cyo nk'uko bagiye babigabura imipaka igasubira nk'uko yahozeho kera bishobora kuba byatanga amahoro arambye.
Urakoze Fisto. Reka nsubire kwa bwana Munyarugero. Wumvise ibibazo abo bantu, ibitekerezo by'abo bantu, igitekerezo cya Salim n'igitekerezo cya Fisto birajya gusa. Ako kantu ko kuvuga bati ni ikibazo kimaze igihe kandi gihora kiza kigaruka kigenda kigaruka, kandi nyamara bifitanye isano n'ibyabaye mu gihe cy'abakorone, none nibabakebereho ako kantu namwe mwigenge, cyangwa abandi bati nibabemerere yuko muri abanyagihugu buzuye bitihise babomeke ku kindi gihugu, ibyo ngibyo ni ibintu mutekereza kuba mwashyira mu mishyikirano?
Bwana Munyamakuru, ndagira ngo ibitekerezo by'abavandimwe bombi ntabwo bitandukanye cyane, nta kinyuranyo gikuru kirimo, uretse kumwe avuga ati aho hantu hateje ingorane n'abazungu kuva mu mipaka ya Berere, uko niko kuri kwambaye kuri. Nyamara nuriya nawe uvuga ati ako kajyaho gataka kari gahoze ari akabavuga ikinyarwanda kakatirwaho, none uyu munsi abandi banyekongo bagenzi bacu ntibatwemera. Icyo nyashaka kubwira ni kimwe, bwana Munyamakuru, nshingiye kuri ibyo bitekerezo by'abavandimwe babiri batanze bombi uko babitanze, ni ukuvuga ngo icyavamo kimwe kizima gikomeye. Icya mbere ni uko tubanza tukemeranywa n'abanyekongo bakemera ko turi abanyekongo nkabo. Ni gute yumva ko hari ukiye muri Kasai aba umunyekongo karu, ukiye muri Bandundu aba umunyekongo karu kikundusha, ukiye muri Ekwateri meme shoze, kuki atemera kurangiza umunyekongo wa Kivu kandi uhavuka w'umwenegihugu nkawe? Icyo rero kiringanyizeho omeme pie de garte, yumve ko ndi umunyekongo nkawe, yumve ko ngomba kugira uburenganzira nk'ubwe, yintwikanwa nje yinzazanya ngo abuze amahoro nareke atuze dusangire. Niyemera rero tuzajya mu kiganiro mu buryo bwo kujya kiye mu kiganiro.
Ariko niba nibuka neza ibyo bintu bwana Felix Tshisekedi aza ku butegetsi yarabisobanuye anabyemera neza ko muri abanyarwanda muri abanyekongo mutari abanyarwanda nk'uko byavugwaga, arabyemera nawe?
None se wakugira ngo Tshisekedi agira imbuga ziri mu kanwa, ibyo yivugiye akijya ku butegetsi nyuma y'imyaka itatu gusa arabihinduye, agirudi bizingaho mu kanwa ke.
None ubu yarabiretse avuga ko mutari abanyarwanda, amine mutari abanyekongo.
Iyo wanaga ku butegetsi ku manywa y'ihangu bagatwika umututu bakamuryana,
iyo banaje ku butegetsi ku manywa ihangu bashirwa batuzazanya mu mihanda mu mayira n'ahandi iyo banaje ku butegetsi ngo noneho abatutsi n'abahutu bavuga ikinyarwanda tubakwiye gutura ngo batekane ntabwo ari abanyeko nk'umwatsi uri butegetsi n'abatutsi
none mukanya ndasubira ku mirongo ya telefone mwe munyihanganye ariko nagira ngo nkubaze aka kantu ubu ko mbona muregera imbere muva ku mugi mufata gasozi mufata kandi murimo muragana he murashaka gufata igihugu cyose cyangwa murashaka gufata agace kamwe nkuko abo bavandimwe babivuze mukavuga muti aha ngaha nta uzaharenga
bwana munyamakuru ndagira ngo umenyeshe ko uduce twamunzwe n'intambara twamunzwe n'imitwe y'intambara yitwaje ibirwanisho ni kagari cyane ako gace ni kagari cyane hari abavandimwe wacu tuvukana hari n'abo duturanye kabone nubwo twubatse twemera ariko twebwe n'imoko twavukanye yose turayemera ijana ku ijana hari abatembo hari abahunge hari abandandi hari abakano hari abaka hari abanyanga abo bose niko twavukanye abo bashya abanyanga abatutsi n'abahutu nk'uko twese tumerewe nabi izo ntambara zose twebwe turajya imbere tujya imbere n'ubundi tugandiriye kugira ngo turenganure n'abo bandi barengane kuko ntabwo tuzi njyewe uvuga kanijisi ndi mu bwoko bw'abatutsi ariko n'umuhutu mugenzi wanjye nawe ntabwo amerewe neza n'umuhero n'umuhunde mugenzi wanjye nawe ntabwo ameze neza n'umutembo duturanye nawe ntabwo ameze neza aho hose rero mvuga ngo uko badushotora tubasaba ko dushyikirana bagakomeza kubyanga bazajya badushotora dushume dusatira kurenganura abari nabo barengane
mukanya ndaza kukubaza ibijyanye n'indi mitwe yishyize hamwe ivuga ko ishaka kubarwanya ariko reka mbanze njye ku murongo wa telefone nakire John ikaze mu kiganiro muri sanga John uratwumva neza bambwiye ngo ni Jones
hello
uratwumva
kubawumva cyane nayo numvise ngo John ni Jonas
Jonas okay igitekerezo cyawe naho uherereye
nitwa Jonas nda Kampala
komeza igitekerezo yego komeza igitekerezo
mbanje kuramutsa ariko baradukurikirana ku kibazo cya Nzenzuwa na Congo ubwambere banza kubanza kugira icyo mvuze ku ngabo ziriko ziratwagwaye kugira ngo zifashe Congo kurwanya M23 ubwambere jewe sindabyakira neza kuko imbere y'uko bobanza gutwara ingabo kugira ngo barwanye M23 bobanza gufasha Congo na M23 kugira ngo babanze baganire bumve ikibazo kihari kuko hari igihe usanga bagiye kurwanya M23 kandi M23 nayo iriko igwanira agateka kabo kandi bahabwa n'amategeko mpuzamakungu hanyuma kindi nacyo ngomba kuvuga ni uko urazi ikibazo M23 n'abo igwanira bafite ni ikibazo nk'uko abambere babivuze cyatewe n'abakoronije Afurika Kongo irimo n'ibindi bihugu baza guha imbibe ibihugu hama abo bantu bavuga ari nabo bagirizwa ko atari abakongomani bisanze muri Kongo biciye muri izo mbibe zashyizweho n'abazungu bivuga ngo ubutaka bariko byumvikana ko bwari ubwabo ndaguha akarorero mu Burundi hari igice kiri muri Tanzania ubu tuvugana kandi kirimo abantu urazi n'ururimi rwabo hazanze n'ikirundi mbega icyo gihe nubaza ni igihe Tanzania yashaka kwirukana abo bantu kuko by'ukuri urazi bavanzemo ururimi rw'ikirundi byogenda gute bo bababwira ngo mwebwe ntimuri abatanzania nimusubire mu Burundi icyo gihe byogenda bite hama ku kibazo nacyo kijyanye no kuba M23 yashyira ibigwanisho hasi kugira ngo baje mu biganiro jewe nibaza ko atari cyo bo kwihutira ahubwo ikihutirwa ni uko bo kumva ko bategereza kugira ibiganiro na leta ya Congo hamwe n'umuhuza wabo ariko kandi bakaguma mu buce basanzwe barafashe kuko ntibaba mu ishyamba baba mu banyagihugu. Icyo nabasaba gusa ni uko atamunyagihugu n'umwe yoribwa ugwara bagacunga umutekano w'abanyagihugu agateka akazi na muntu kakubahirizwa ntihagire utotezwa ngo ni uko abitwa bagwanyi bari mu izo bibanza kuko bashobora gushyira intwaro zabo hasi hama leta igasubira guteza izindi mvururu kuko burya iyo umuntu enventuraho ifite inkoho irashobora kuvuga bakumva ariko mu gihe wabashije ibigwanisho hasi ndakeka enventura ataki ata jambo yoba igifite no mu izo biganire. Muri make intwaro nibazigumane ariko bubahiriza agate akazi na muntu kaho bari mu burere bwose bafashe kandi by'ukuri bibe iby'ukuri ataruhenze rurimwo hama bagira ibiganiro na leta Kongo ironke amahoro bakure ubujyajya mu mitima yabo kuko igikenewe nuko Kongo ironke amahoro kandi Kongo ntizoronke amahoro idahawe amahoro n'abakongomani nyine baba abazungu yaba uburusi yabasaba indege zo kugwana yaba East African Community basaba abasirikare babafasha ntacyo bazobafasha Kongo izogumari y'abakongomani ahubwo ndashakira umuti hano atabujyajya burimo. Murakoze
Janas, urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe utanze. Mu kanya gato ndaza kujya kwa Simono kwa Jean Paul, ariko reka nsubire gato kwa Bwana Canisius. Wumvise rero uko Jonas abivuze ati nibaganira ariko intwaro zabo be kuzifasha hasi.
Mwana mnyamakuru, nkuko Jonas amaze kubivuga koko uko niko kuri kuko twese ntabwo twanga ibiganiro na rimwe ahubwo cyo dupfa nigira ndimi eshatu enye za Kongo za hato na hato. Ariko nongere ntangu rundi rugero rukomeye bwana munyamakuru. Bishoboka bite ko jewe Canisius navuka ndi umunyekongo ngakura ndi umunyekongo najya gusaza bakivuga ko ntari umunyekongo? Icya kabiri Canisius ntunze mbaye muri Kongo ko havuke vunda hatungiye ese kukibumva ko ibyanjye bashaka kubitwara barabitwara banyange kuki batantwarana nabyo? Barifuza agataka kabire, barifuza umutungo ntunze, barifuza ibyo mpatungiye byose, batari kowe genda ugende ujye iwanyu Rwanda. Harya mbaye umunyarwanda kawuki? Kuva naravukanye nabo tukigana tugakorana tukanakorana kugeza mu masaziro yanjye nsaje ndi umunyamahanga.
Ni ikibazo kuko n'indi mitwe itavuga rumwe na leta n'indi mitwe yitwaje intwaro aho ngaho iherutse kuvuga ko igiye gushyira hamwe ikarwanya umutwe wa M23 iwita abanyarwanda. Bwana Munyarugero, aho ngaho ho muyobora aho ngaho ho mwafashe ko bisa nkaho abaturage batemera umutwe wa M23 bizagenda bite? Muzabumvisha gute ko muri abanyekongo mutari abanyarwanda?
Keka kubwire bwana munyamakuru, inshuro yose nka teritwari iratumwe 100%. Abaturage bayo bose ubwo uyu munsi nibwo bafite amahoro kuko batakinga bidabo cyangwa se ngo babavyore cyangwa se ngo babapiye cyangwa se ngo babagirire nabi. Ubu nibwo batekanye nibwo batuje ndakurahira impamo y'umuntu. Abaturage baratwemera, twemeranya nabo, na n'uyu munsi wavuze ngo twari dusigaruke batwiruka bahunga. Ikindi cya kabiri nagwaho urugero, iyo uvuga ngo abaturage ntabwo batwemera igiye kwishyira hamwe ngo turwanye, harya ndakubaza bwana munyamakuru, jewe Canisius uvuka muri Congo na General Sultani Makenga nitwabanyarwanda kurusha FDL? Harya ubwo jewe na FDL ninde watahambiri? Ninde ukwiye gutaha isigare muri zanjye? Ibyo byavugaga by'ingabo z'umuryango wa Afurika. Uwo muryango wa Afurika uyoboye marorerwa FDL yasize ikoze mu Rwanda. None FDL nazibaye ku butaka bwa Congo iraturwanya ritwe, ahubwo izo ngabo zaje zikarwanya FDL zikaturika.
Ariko ntabwo bemera yuko FDL ari abanyekongo nabo?
Nimana kucyata barwanya twa dushaka hizi. Kuko turi watu nabo bavuye wa muri Kenya, abandi bavuye Burundi, abandi bavuye Uganda. Kuko turi watu ku butaka bwacu baradushaka hizi. Basubiye wabo huko ikigero.
Nuko mwe mwafashe
birazafata izo ntano zabo bazisubiza iwabo. Twebwe twese turi watu. Ahubwo baduha umwanya n'urubuga rwo kuganira na leta ya Kinshasa.
Barabarwanya kuko mwafashe intwaro mukigarurira ibice bya leta yemewe ifite ibirangantego bya n'ibendera ryayo.
Uturu ni yatu, masisi ni yatu. Ako kareta tukoto tangira, turi watu gwana mwenye makuru. Uzumango tukigaru ujibutaka. Tukigaru ujibutaka, gande kwa rugo sana. Ahungo tukutuwa mwenye mbosha kutuwaka kungufu. Niyo haza maso etu dereli, na ijani wabu, na gane na yu. Tukwa turi watu kutangati.
Mwashi ze hubu ndibuteje tariko.
Tabuteje tariko. Mwema horo musa. Ijo tukwa kara ujibuti, ijo tukwa somera, na mahoro tukwa tengala tuye uturu na nilagunga hodu kusimu.
Radio Jwi ry'Amerika ivugira Washington DC reka twakire bwana Niyitanga Simon ikaze mu kiganiro muri sanga vuba vuba aho uherereye n'ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Okay, mwakoze ndi Kigali mu Rwanda. Ndaje ngumbaze umuvugizi wa M23 wese ko bavuga ko baharanira uburenganzira bwabo nk'abandi bakongomani bose bo kuki babafashe ya mbere bakegukana intwaro mbere ubundi uburenganzira bari baragwatwe nande. Icyaka biringira ngo mubaze aze kumbwira cye kwingabo zawo zo muryango wa Afrika y'Iburasirazuba zikomeje kwiyongera za Kenya iza zo Burundi ziri kuza bo bumva ntabwo bafite bwo kuba bageraho bakamanika amaboko bakemera kuba babashyira hasi intwaro ikindi bambwiye nimba koko ibiganiro babishaka na Leta ya Congo ese nimba bashaka ibiganiro ubundi mbere na mbere ubundi bigira intwaro bari bagamije iki atubwire adusobanurire.
Arakumva
nato na nambe
ndagira ngo mubwire ngo yarashije avuga ngo mbese ngo abandi bagiye kongo nako bari mu kaza bakabara sotejwe ngo mbese ngo kwica batafa impano ndagira ngo ngana munyama kuruna ni bari bakinyamba n'amatsinyaza
n'intwaro
abantu sotejwe nanu kwa tukete tulimuli diburine ndetse yawe nukuja mwishuwa wani wajie kuja kushuri abadja kuja kushuri bose ndagira ngo haba mua ambele harabumba vuba harabumba bakerewe hari n'abatumva twese uko turi muri Kongo rero bizimugaye ibitekerezo ntabwo bavuga ngo ndahora mpose ngo nemere yego ndiyo bwana barakufita urushi bati yego ndiyo bwana ejo bagukandagiye yego ndiyo bwana ababitinye ko ku nabanyabwoba abanyabwoba rero twe ntabwo turi abanyabwoba turabashize ubwoba niyo mpamvu twiyemeje kwirwana kugira ngo twibane mu kaga no mu kangara tete kugira ngo duhore dusutirwa bya buri munsi abatara gukora n'ubwo bwa gateye si uko bancheje si uko bamerewe neza ahubwo n'ubwoba bafite itakabiri itakarabuze mugongo kugira ngo zazo mu buzima bashyirazuba zirimo kuza zikazije zije kuturwanya ngo mbe ndumva ntabwo afite ubwoba ngira ubwoba yabagewe ya na general masultani makenga n'abatufatanije twese turabashize ubwoba icyo kwakirenze kera ubwoba twabushize umunsi badutumaze badutoteza badutwika bakaturya twiyemeje kutemera gutwikwe turibwe kiyorera ahubwo twirwandaho ahubwo ngo nange bazangireho bandi sinzi niba hari ikintu cya gatatu yakintu cya gatatu yaravuze
n'ubundi gusa nawe waregesheje nibazaga mwegura intwaro narindi kukubaza mwari mufite intego ariko nayumvise ubwo ko hari ugushaka ko uburenganzira bwanyu bwubahirizwa ariko aho nta nubwo byumvikana neza ukuntu mushaka ko uburenganzira mukegura intwaro kuki mutabanje inzira z'ibiganiro na mbere hose kuko M23 imaze igihe kuva 2013 isubirayo ku kubigarutse ubu na n'ubu burenganzira bwabo bwari butaraboneka se icyo gihe mu mwemera gushyira hasi intwaro bwo bwari bwabonetse none mwaje kubwamburwa nyuma
kwemera gushyira intwaro hasi si ugushaka kwacu no gutora intwaro kwacu si uko twari twishimye dusete ahubwo twatoye intwaro kubera ko twari tumerewe nabi duhagitswe na n'uyu munsi kandi kugira ngo twemere kujya mu biganiro ni rwa ruhando mpuzamahanga badusaba ati nimushyire intwaro hasi murambike intwaro mujye mu biganiro ibyo turabishaka rwose turanabyemera cyane ntabwo uvuga ngo n'uburenganzira bwacu bwarabonetse ariko aho butabonekera n'ubundi tuzabuharanira kugeza tubugezeho.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Reka twakire na Jean Paul Umunyembabazi.
Yego ndabumva neza.
Ikaza mu kiganiro muri sanga vuba vuba, izina ryawe naho uri n'ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Nitwa Jean Paul ndi Kigali mu Rwanda. Ndashaka kubaza ikibazo cya mbere umuvugizi wa M23 ese ko mu bihe byashize twakurikiraga amakuru ya Laurent Nkunda wari umwe mu bayobozi b'iryo shyaka tukaba twarumvise twizi kumva yuko yaba yaraje mu Rwanda bagize babaza amakuru bakurikirana amakuru ye mu Rwanda. Icyo ni ikibazo cya mbere.
Laurent Nkunda yari uwa CNDP ntabwo yari uwa M23.
Yego ikibazo cya kabiri noneho nshaka kubaza igihe cyashize igihe kisekedi yari ku mugabane w'Uburayi abanyekongo babwiye Tshisekedi yuko bifuza yuko Kongo yatera u Rwanda kuko irimo iteza ibibazo muri Kongo. Cyakubaza ni ese mu gihe Kongo yakifatanya na FDR bakaba bagira imbaraga nyinshi bagasumbya ishyaka rya M23, bikangwa ko baza no mu gihugu cyacu batuza umutekano, M23 yaguma muri Kongo cyangwa yakurikira abo baba bateza ibibazo umutekano muke mu Rwanda?
Arakumva
reka mpere ku kibazo cya mbere cyavugaga ngo murora nkunda kuvuga n'uyu wese NDP uko niko kuri rwose kwambaye ukuri n'ubundi NDP niyo yabyaye n'ubwenzi wa ya mbere ni nayo yabyaye. Ariko ndagira ngo hari ijambo rivuge cyane aravuga ati ngo yaje kumva ko ari mu Rwanda ngewe ndi muri Kongo ntabwo muvandimwe wanjye rero wowe uri mu Rwanda uzabaza u Rwanda aho urora nkunda ari nuko abayeho nge simbizi ibye rwose ibyo nzi nibyo muri Kongo ndi mukano kanjye. Icyakabiri cyerekeranye na FDR sinzi icyo ntabwo ikibazo nacyumvise neza aravuga ngo mbese FDR ngo umunsi uzajya gucunga umutekano mu Rwanda cyangwa uzacunga umutekano muri sinzi uko bivuze nakinsubiremo neza.
Impungenge hano mu Rwanda yuko baba bahikoma ngo n'abanyarwanda batera inkunga iyo M23 kandi we byashize Tshisekedi yarari mu kuvuga ni Burayi yahuye n'abanyekongo bambwira yuko bakoresha akabyose bagatera u Rwanda. Ibyo twari kwikenera cyane kumbuga nko na Nyambaga yewe mu masipica atandukanye umuyobozi wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi yajyaga yigamba yuko igihe ibiganiro bitazagenda neza bashobora kuzatera u Rwanda. Ibyo nayo twari kwikenera cyane na noneho twibaza tuti ese mu gihe mwebwe mufite no kugenda musunika mufata ibice bitandukanye muri Kongo babagandukanye ko tuzi neza yuko kandi dukurikirana neza yuko FDR nayo ishobora kuba ifatanya na FARDC baramutse babagandukanye bakabagarura inyuma bikaba ngo yuko bagira no umujinya ngo mutere inkunga n'u Rwanda ese ntabwo byagira ingaruka ku baturage b'u Rwanda. Ese baramutse baje mu Rwanda mwaguma muri Kongo na M23 cyangwa mwaza mugatafasha u Rwanda kurwanya abo baba bateye u Rwanda?
Muvandimwe reka nkubwire ibi bikurikira. Ubu kano kanya aho duhagaze ari yo FARDC ari na FDLR cyaba afite ububasha n'uburenganzira bwo kudukura mu byimbiro. Icya kabiri iyo giseke tavuga ngo ajya gutera u Rwanda ndetse ko icyo ashaka gutera u Rwanda ageze muri M23 niba ari umugabo ngaho nagenda atera u Rwanda ko ruturutse kuva Kamanyola ruturutse Kamanyola ukamaze ukaza Rusizi kuzagera Gisenyi ukazamuka ukagera mu Birunga niho bagaba kutubira mu Rwanda dutera badusubiza inyuma bakunda bagera mu Rwanda banyuze ku Gisenyi banyuze Nyamasheke banyuze se Rutsiro ahose kuba hari ntabwo zaho bagira kugira ngo batere u Rwanda. Ibyo ni ibyabo haya twebwe turarwanya FARDC ku mwatwara mbari yabo turarwanira uburenganzira bwacu gisegetse na Paul nibashaka kurwana urubuga ni urwabo rwose.
Ariko aravuga ati baramutse babatsinsuye bakabasubiza inyuma mwaguma muri Kongo mukavuga muti ntituva kuri ubu butaka turagwaha cyangwa mwakwizira mu Rwanda mukavuga muti reka dufatanye n'abanyarwanda kurwanya abanyekongo.
Ubona mu makuru nawe niba uri umuvandimwe n'uwo nguru kuvuga akaba ari umuvandimwe n'abandi bavuze akaba ari abavandimwe aho gusubira inyuma tuzaza nawe kwa byo biririmo.
Radio ya Amerika ivugira i Washington DC. Twakire Kwizera Lucky Ahmad.
Uraho mutagoma
komera
yee ndumwe jawe kurwana mukere kandi mwenge wa buyoga
komeza ikibazo wihuta.
Ubundi tuzi ko MONUSCO yaje muri Kongo igiye kurwanya umutwe wa FDR none bisa nkaho FDR yafatanyije na leta ya Kongo. Ese MONUSCO yo yaba yaratsinzwe kugarura amahoro muri Kongo? Ese ye ndibaza ni abahe basirikari ba Afurika bazajya kurwanya abanyekongo bakajya gutera abanyekongo kugira ngo babirukane? Njyena nagira inama M23 yuko itashyirirwa ushyire intwaro hasi byo byabyemera ariko kureka kuzitanga ngo bazitware byaba bigaragaza ko n'ubundi bagiye gutsindwa kuko nta kintu waba uvugisha nta kintu waba utangaza n'ubundi intwaro bazitwaye bagutegeka uko bashaka. Intwaro mwana uba ufite inkoni bamara kuyimwaka ariyo ari gukangisha bamara kuyimwaka bakamukubita uko bishaki ntabwo bagakwiye rero gutanga intwaro bagakwiye gucecekesha urusaku rw'imbunda bakajya mu masezerano bakajya mu nama bakajyana imishyikirano bagahagarika intambara bakareka kwica abaturage kuko n'ubundi izo ntambara ziragira ingaruka ku baturage. Leta ya Kongo yagakwiye kwicara ikumva ibibazo bya M23 ikaba igatanga request ya cyangwa suggestion yayo na Kongo nayo bikumvikana kugira ngo barinde umutekano w'abaturage kuko ni nacyo gikenewe. Murakoze.
Urakoze cyane Kwizera Lucky Ahmad. Bwana Munyarugero, wumvise ibyo Ahmad avuze, ariko ubundi niki musaba leta ya Kongo yabimye gituma mufata intwaro? Kuki hatabaho icyo kintu cyo kuvuga ngo icyo mushaka bagitange? Niki cyabuze?
Bwana munyamakuru, ndagira ngo umuntu avuze byinshi, yavuze byinshi rwose. Sinagaye ndavuga ngo mvuze ya mama watanyoko, uwavuga byinshi yarondora akanarondora akavuga byinshi. Ariko kimwe cy'ingenzi cyonyine ndashaka kubaza, wagiye uzona mu gihugu kiyobowe gifite ubutegetsi, inzego zose ziriho, bagafata umunyagihugu umwe bakamutwika bakamurya byonyine, icyo cyonyine uvuga ngo atwitwe kubera ko ari Umututsi agomba kuribwa akava ku isi, kandi utaharanira icyo ngicyo haranira ikindi. Reka ndakubwira ibindi byinshi nabyo, reka mbedereti kubera umwanya uhari, nabwo none nabikenera kandi nzabikubwira byose detaye, kuko hari bimwe muri ajenda twateguye, hari bimwe ugomba kwiyongera muri ajenda nshyashya. Ariko icyo kime cya mbere cyonyine, wowe wari wowe kugira ngo ejo bazaguteka bakurye, wakwifata utegura mu makuru.
Abongabo ariko n'abakozi n'abagizi ba nabi, inkozi z'ibibi zibaho mu gihugu hose, ibintu byakozwe nabo mwabyitirira leta.
Abobobo bititirwa leta byitirirwa ki? Reka ngo urugero rwanda umunyamakuru uvugira aho ngaho mu Rwanda, amarorero rwabaye mu Rwanda ejo bundi, ntabwo abahutu bose ariko bishe, ariko abahutu b'ibihone, abahutu b'ibi hararungu bafashe abantu bigeze n'abaturage n'abandi nabo bari bahawe intege n'ubutegetsi, n'abandi nabo bakora biriya bigakorwa rimwe kabiri gatatu bisubiramo, nta kindi kibiteye n'ubutegetsi bubi. None se undi hakabaye ubutegetsi bwiza, hari aho umuntu abantu igikundi cy'abantu cyakwikora kigafata abandi kikabateka kikabarya, uri ubutegetsi ukarebera ku manywa y'ihanga ukomeye.
None se Bwana Munyarugero, koko niba koko ubutegetsi bushyigikiye ibyo bintu, akaba aribwo mugiye kuganira nabwo, mufite icyizere cy'iki ibyo muvugana nabo bazabishyira mu bikorwa? Dore ko hari n'igihe uwo mutwe wanyu ujya kuvuka wavutse muvuga yuko ibyo mwumvikanye batabishyize mu bikorwa, noneho mufite icyizere cy'iko bazabikora?
Ndagira ngo umugabo avuga mugabana bwana munyamakuru, iyo tuvuga ngo tugiye kujya mu kitirano nuko natwe tugomba kugira garde fu zose, bituma tugira sirvi, tugomba kubaho kandi birashoboka, kandi bizanakorwa, birashoboka rwose.
Radio Ijwi rya Amerika, twakire Inosa Bino.
Uyu alo, ndakumva.
Aho uherereye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Yewe, ndi Burundi muri komine Mwumba, provinsi ya Ngozi. Je, nagira sabe umuvugizi wa Mventura, by'ukuri urabona yuko abantu baguma bakita bagenda, abana ntibiga kubera ibyo imvo za politiki bariko barashwaniramo na leta. Icyo nasaba rero, nasaba yuko n'ukuri moja kumoja hamu kagali ni la gata rumuti jambani zina muli Kongo ili mubi tagenda neza kuko uja eto kufanya wanu mukangaza wanu abani wakangazwa abani nige mfugi kajigira abafira mungu wanu mkuli mugana lanari bakumbi bagatanga maholo nukuli.
Ego, urakoze cyane Inosa. Reka tubaze Bwana Canisius Munyarugero, ese
bwana munyamakuru, icyo kibazo rero ntabwo nacyumvise neza, niba yavuze ntabwo nacyumvise neza, wakiriramo mu cyamake
we nta kindi yasubiyemo, gusa nuko yavuze yuko hari ibibazo birimo guturuka ku ntambara, aravuga ati ndasaba yuko bajya hamwe na leta bakumvikana bagahagarika intambara, kandi ngira ngo nibyo n'ubundi twari turimo tuvuga. Ariko ahubwo anyibukije ikibazo avuga ko abana batiga ibintu bidakora, ndimo ndibaza aho mwamaze gushyira ubuyobozi bwa M23 mu bice mumaze kwigarurira, amashuri ariga, amavuriro arakora, amashuri arigisha, amavuriro arakora, abana barajya ku ishuri, bimeze gute? Niba ariko bimeze, inzego zihakora nizihe? Mwaretse inzego za leta zirakomeza cyangwa mwashyizeho inzego zanyu nshyashya?
uko biteye ko twatwe bazaga munyamakuru ni ukuvuga ngo aho twafashe bwa mbere hapeka nashize abanyeshuri batabafunguye ibiziya birafungura insengero zirafunguye abacuruzi baracuruza activite zirahari icyerekeye ubutegetsi bwo kugeza kuri uno munota nangwe nandi mvuga banyumva hari abahungiye baratekanye barahari ariko abategetsi ngo batarabasha kugaruka nyamara turacyavuga tuti buri mutegetsi wese uko yari mu mwanya we icyo nicyo tugitegereje nacyo cyatumye tudashyiraho inzego ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo ubuyobozi makadazi abasore b'abakada bari mu ventura nibo babungabunga umutekano nibo badufasha byose ari iryo fungura ry'insengero ifungura ry'ibiziya ifungura ry'amashuri nibo bagenda babidufashamo mu gihe cyose bagitegereje ko abari mu nzego z'ibanze bari babisanzwemo bagaruka ariko ubwo nibatagaruka inzego zimwe tuzabikiraho ishyura serivisi
none se abo bakoreraga n'ubundi leta baramutse bagarutse ko nta ngengo y'imari ya leta izabaha muzabigenza mute muzabahemba iki
bazabyo
nagi ibyo ni kurya Amerika ivugira Washington DC twakire tuyishime Jean Baptiste
Samwireho
yego tuyishime uherereye he hanyuma ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nerere mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma ashaka kuvugana n'umuyobozi w'umuriko wa M23
komeza
na mbanje gusuhuza abantu bose bateze ijwi rya Amerika amajwi bari hirya no hino muri iyi si
yego komeza ujye ku gitekerezo
ndabaza uyu muyobozi w'ijwi rya Amerika ko
oya ni umuvugizi wungirije mu bya politiki w'umutwe wa M23
w'umutwe wa M23 hanyuma ndashaka kumubaza nti ubundi M23 ni umurwe uharanira uburenganzira bwabo kubera ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi ni uburenganzira bwabo hanyuma nk'iyi mirwe nako nk'izi ndavuga ni ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bo barumva nta munyenye bafite nimba nagita gute mu kinyarwanda nk'izi nzego bagiye kohereza yo wenda z'umutekano bagiye nko kohereza mu Burasirazuba bwa DRC bwo ko batazabarwanya ese bazaba bazanwe no kuba bareberera ko uyu murwe wa M23 urimo urashaka uburenganzira bwabo bwo kwishyira ukizana barimo bumva ko nta bwoba bafite yuko ko bazaza baje gushaka uburyo intambara irangira M23 kuko M23 ni umurwe uharanira uburenganzira bwabo nubwo barivuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko ururimi rw'ikinyarwanda ni ukubera ko ni abakongomani ariko bafite uburenganzira mu gihugu cyabo
none wowe ukaba urimo uvuga uti ese M23 ifite icyizere ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ko zitazaza ngo zirwanye nicyo kibazo cyawe bwana Munyarugero ubushize komeza
hanyuma nanyikongera nkabazi ikindi kibazo kimwe ubundi M23 cyangwa M23 ko bavuga ko ari umukwe uharanira uburenganzira bwabo bw'uko bari abakongomani umuntu yakwibaza ati ese nk'intambara iba irimo irabera mu Burasirazuba bwa DRC nubwo wenda tutaturanye turimo turabikurikirana ku mbuga nkoranyambaga ni abaturage bavanwa mu byabo cyangwa bahasiga ubuzima cyangwa se iyo nk'intambara ibaye bagerageza kuba batanga warning yo kugira ngo abaturage babe bava mu byabo cyangwa babe bagiye ku ruhande rwabo noneho hanyuma intambara ibe kugira ngo intambara nyine birumvikanira imera hanyuma kugira ngo abaturage batagera ati batabuzwa uburenganzira bwabo kugira ngo bamwe banamwe babe basiga ubuzima
okay reka agusubiza yakumvise
Yego, aratubiza ku telefone cyangwa mutega amajwi kuri radio.
Ujya kuri radio rekura umurongo abandi nabo barashaka guhamagara.
Ndagira ngo niba nyumva neza ibyo kubonga abaturage ngo ise aho turwanira ntabwo babahungabana. Ndagira ngo muhurugire nko rw'umugabo mu rugo, iyo umugabo mu rugo rwawe rwa umugore wawe n'abana bawe, iyo utewe n'injoro cyangwa se ku manywa, ntabwo urwana ushize umugore imbere, ahubwo umugore umushyira mu bitugu n'umwana ukamushyira inyuma ukajya ugasatira urugamba. Natwe ntabwo abaturage bajya bahungabanira mu mirwano. Yemwe n'ejo ubushize indege zaraje zirarasa, hangiritse imyaka gusa n'amatungo magufi, ariko nta muturage uyu mirwano nta n'umwe. Abaturage rero turwana tubaproteja, tubasiga inyuma, tukarwana twerekeza imbere. Gusa ikibazo kivuka muri mwe n'abafatabuye, abaturage kubera kugira ubwoba barahunga, ariko nyamara aho tumaze gufata nta n'iminsi ibiri ishira bataragaruka ngo bashyire umuryango kuko baza amatwara yacu uko abateze.
Hari icyo yavuze rero avuga ati ingabo z'umuryango w'Afurika w'Uburasirazuba muzifitiye icyizere, kandi koko reka bibaze ni mu gihe ubushize ingabo zawe nizo zabarashe zibakura hariya.
Ndagira ngo nkubwire rero bwana munyamakuru, n'umufaransa aravuze ngo rienesera koma, ni ukuvuga ngo za ngabo z'umuryango w'Uburasirazuba Afurika y'Uburasirazuba, nje nibaza ko nongere ngarushe nk'ibyo Gisegeti watangiye ubutegetsi avuga ati abavuga ikinyarwanda n'abanyekongo nkatwe batekane batuze. Nyuma y'imyaka itatu gusa yonyine igashira avuga ati nimubatwike mu barigihugu mu babare. Ndibaza nanjye ubwanjye wareba Uhuru Kenyatta urimo urukuzungu ashaka amahoro, ingabo ze zizaza zije kuyasenya, nangwa Uhuru Kenyatta azatera amahoro ingabo ze ziyabiduye. Nibwira ko rero izo ngabo z'umuryango we w'Uburasirazuba ikizizanye ni amahoro, ntabwo ari kuza kurwanya neza vuba, kandi nibihinduka re kontrere ubwo ni ukuvuga ngo tuzitwara nk'uko tuzaba tubitwara.
Reka twakire Eustache Sebuhoro. Eustache Kaze mu kiganiro muri Sanga, uratubwira aho uherereye, uhita ujya no ku kibazo cyangwa igitekerezo vuba vuba.
Ndi muri Sofitani ariko sinshaka kubwaho neza ko ni muri mukamira aka karere nyine k'iyaga bigari.
Komeza ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Ndashaka kubaza umuvugizi wungirije wa MV3 igira ikibazo cya mbere, ifite umutwe wa politike cyangwa ifite ingabo gusa? Ikindi cya kabiri ndamubaza uko niba ari urwego bashyikiriza ikibazo cyabo mbere ko barwana nk'abayoboye cyangwa urwego rwa East African Community, kuko niba nta kintu rwakemura ikibazo kiri muri Congo bidaciye mu mirwano, niba baragerageje wenda kubageraho ngo babandikire cyangwa babasabe ubufasha bundi, niba ibyo bintu byarabaye na byadusobanura. Murakoze.
Urakoze Eustache, arakumva. Reka gusubize.
Ndagira ngo musubize neza kuvuga ngo umutwe wa M23 ngo mbese ugira abanyapolitike cyangwa ugira igisirikare gusa? Nta mutwe niyo unavuga niba unabyumva neza ni umutwe politiko militaire, ni ukuvuga ngo ni politike ifite abasirikare, ni muvuma ya politike ariko ifite igisirikare. Kibazo neza kuko nawe bagaragarira abo banyapolitike rero barahari muri iri jante nk'iyingiyi, hari za serire zikora n'izidakora. Urugero ni ukuvuga ngo urusengero ya mbere ikora ni igisirikare kuko aricyo kizivungurira amayira kugira ngo bakunde batunze. Serire ya kabiri ivuga niya communication na diplomasi, ni ukuvuga ngo ivuga kuri icyo kibazo cya kabiri communication ndayifite n'abandi bagenzi bayo dufatanije na diplomasi tuyirimo, ariko inzego zo za politiki zirahari zirubatswe kuva kuri perezida kugeza no ku bandi bose banacamo.
Reka twakire bwana Irankunda Hakim. Rangu nda hake muranyo mwa?
Kamizu mbukizi mbujani na politiki wa wewe Ventura. Ano?
Komeza.
Nashakumubaza. Ese ni aramuka bafashe Goma. Nikiye kintu bifuriza abaturage mu haba mu bantu begereye imipaka cyangwa se mu bantu bahunze igihugu cyane cyane by'umwihariko abakongomani, nikiye kiro bateganyiriza?
Arakumva.
Aha, ndagira ngo mumenyeshe ko abaturage b'Igoma ntabwo batandukanye n'abo n'ab'Iruturu n'abanyiragongo bose n'abanyekongo gusa, uko umutekano wifashe muri Ruturu
uko umutekano wifashe muri Nyiragongo ni nako zifasha ndetse bikajije kurushaho turamutse tugeze mu kiro gice
cy'umutekano
rwose bahumure ndatera kamubwira ngo bahumure abaya gutumye
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ikiganiro ni muri sanga umutumirwa wacu w'uyu munsi ni bwana Canisius Munyarugero umuvugizi wungirije mu bya politike umutwa wa M23 uri mu burasirazuba bwa Republika ya Demokrasi ya Congo reka twambuke tujye kwa Arma Bigirumuremyi
Hello
Alma turakumva uherereye he ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Jewe nsanzwe mperereye mu mujyi wa Nairobi ku cyande jewe ni nk'impanuro nagomba gutanga
okay
ku bisande intambara igirira nabi umunyagihugu muto muto bari bakwiye kuja hamwe bakavugana abantu batarinze kuko guhungabira babaza no kwicwa bibabaza kurusha kandi bikababaza umunyagihugu muto muto nashaka iyo M23 bishitse igafata Goma canke leta uko ingwano mumenye uko muyitangura ntumenye kwihera gusa nashaka abogira inguva bariho bose baze bagirira imbabazi abene gihugu nico mbona cihutirwa n'ukuri abanyagihugu bato bato bahura n'ingorane zikomeye cyane n'abano kugarukirwa no kumvira impuhwe no kugirira ikigongwe hamizo mpande zose zumvikane nta mahoro namwe ashobora kuboneka abantu batayaze kandi ibyo bayaze bakabyumvikana ko bagasangira igihugu kuko icyo gihugu ni cy'abakongomani bose pica kagwi kamwe cyangwa kandi nuko boja hamwe bagafatana mu nda bakubaka igihugu cyabo abanyagihugu bakabaho mu mahoro n'umutekano murakoze
urakoze cyane Arma Bigirumuremyi aho ngaho i Nairobi muri Kenya sinzi niba bwana Canisius Munyarugero hari icyo afite kuvuga ku byo waruvuze
kubyo yaravuze ndabyumva cyane ndabyemera cyane rwose ijana ku ijana ko abanyagihugu bagufi nibo bababarira kuko nubwo ngubwo niyo byo nk'impunzi zari ziri imbere yacu Kanyarukinya tumaze gufata kimwumva kandi araho bavuye ahubwo abanyekongo n'abandi bo mawonije barusahira mu nduru baruse mayeze babashije kubafungura n'ubundi barabajyana barabashorera babajyana aho bitinumva nyamara aho batabaje ati nyaboneka nimuze musubire mu byanyu dore haratekanye reka da urumva koko kwa mugani b'abanyagihugu bato bato bafatwa notage bakagira manipulation y'ubutegetsi ati nimuze tujyane n'icyo tubona ko twahunganye kubera izi bintu zabo ariko wenda icyo ari kumuntu wagasa akavuga ati waba afite imbaraga muri twe ni ukuvuga FARDC cyangwa se M23 waba afite imbaraga yatabara abaturage ndagira ngo mwumvishe ko tubirimo abiteye rwose natwe tubirimo tubona abahumuriza n'abatarahunga no kugira aho bajya rwose batekane kuko ntabwo tubazaniye amakuba ahubwo tubazaniye amahoro turarwana nabyo kugira ngo tubigereho
ariko bwana Munyarugero hari akabazo abantu benshi bafite amatsiko baravuga bati M23 irimo irarwana igatsinsura ingabo za Congo mu buryo bugaragara ariko Congo ni igihugu kinini leta ifite ingabo nyinshi abantu bakibaza bate se M23 ifite ububasha bungana iki bwo kuba yafata igice kinini cy'igihugu ubundi ingabo za 23 ni zingahe
umva bwana munyamakuru iyo uvuga ngo Congo ni nini koko ndabyemera ko ni igihugu cya kabiri ku muri Afurika ku bunini no kugira ingabo nyinshi uko kigira ufite ikintu turimo ni nako gifite n'ingabo nyinshi ariko ndagira ngo umenyeshe bwana munyamakuru kimwe kibifata muri ibyo rukumbi ni ukuvuga ngo ntihaba ubwinshi nko kugira uburyo ntihaba kandi kugikurega agatuza nko kurwanira ukuri rero ubwo bwinshi bwabo ntabwo butuma n'ubundi tuta abatsinsura ibyo rekeye rero kuvuga ngo dufite ingabo zingahe izo arizo zose ziraneshwa zaba ebyiri niko kuba kudavuga ngo romanzerti amvo mili umuntu umwe wenyine wihandagaje uburyo ubukuyemo batanu
urangendanye ariko ntabwo umbwiye umubare nyawo w'ingabo mufite bwana Munyarugero
munyamakuru wowe waje guhemba ngaye ku kwezi wabinsubiza
cyane professionnel
aya ayo mpembwa ariko ka rubanda nje barabibona ubishatse arabibona barabyandika reka dukomeze noneho kuri kiriya cyo nari mvuze kijyanye no ingabo za Afrika uburasirazuba ejo bundi uhagarariye ingabo zo muri Kenya yaravuze ati nibyiciro bitatu icyiciro cy'ambere ni gahunda y'ibya politiki ibiganiro bya politiki avuga iby'i Nairobi avuga iby'i Kigali mu Rwanda ati hagakurikiraho kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe mu buryo bwumvikana kubambura intwaro no kubasubiza mu buzima busanzwe biravuga imitwe yitwaje intwaro mubarirwamo ariko mu byukuri ntabwo harimo ingabo za leta no kuvuga ngo kubambura intwaro mwebwe mugasubira uko mwari bumeze mukongera mukayoboka leta noneho leta akaba ari yongera kugenda uko mwari bumeze bitabi byo hakaza nimero ya gatatu ari cyo cyitwa igikorwa cya gisirikare cyangwa se gukoresha imbaraga none ko muri imishyikirano niki kintu muzakora ku buryo ibyananiranye mbere ibitarakunze mbere muri iyo mishyikirano byo mwari mwaravuze bikunde wigeze gusa n'usubiza icyo kibazo ariko numva ko bibaye nk'ibitanyuze niki kintu muteganya kuko icyo gihe nibamara kuba babambuye intwaro muzaba muri murinzwe n'iki muri negotiation muzamufitanye bwana munyarugero
ndakubwiye ngo urabyivugiye neza ngo wohereje icyiciro cya mbere cyari gusubiza cya masezerano ya Nairobi wohereje bazaza icyiciro cya kabiri cyo kudusaba kutwaka intwaro ibi nanone hazaza icyiciro cya gatatu cyo kuza kuturwanya officiellement si ukubivuze
komeza
ndagira ngo nkubwire ngo rero iyo bavuga ngo scenario A iyo uvuze scenario A irananiwe scenario B irananiwe scenario 3 niyo izaba irurangiza nge ndagira ngo umenyeshe ko kuri scenario zose twimeze kuzikina iya mbere uko azayiza na tuzakina uko wayikoze scenario B niba aza kuyikina navuze kuzikina uko azayikina tuzayakina nge scenario ya gatatu ngo niyo yatera ubwoba nayo tuzayikina duhagaze
ariko ubwo ntabwo mwiye neza uko bizagenda umbwiye ko mwiteguye ariko ntabwo mwiye ibyo muzakora bwana munyarugero
uko bizagenda uzabireba niba nkubwiye ngo mbiteguye se tenda kuva aho ndi ikizakurikiraho ni kiki uzabukirebere
reka twakire cyakubanga muyo vendi kumana ikaze ku ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga
mwara mukure
ego nyarutsa nyarutsa
cyane ko bale ukizi kandi akabumbira abantu mu kizwa FNTUA nagoma ndamubaze ku jambo ryavuze umuvugizi ahuza aba FNTUA abo na leta ya Congo
nyarutsa
ikibazo cya mbere mbe buriya ko yavuze ngo bashyire intwa
bwana muyove ntabwo tukumva neza murongo wa telefone uradutengushye rwose ntabwo tukumva sinzi uko bigenze ariko reka tugushimire ko warugerageje kuhamagara kuri radio ijwi rya Amerika amasaha ndabona agiye dushigaje umunota umwe gusa bwana munyerugero Canisius mbere yuko tukurekura reka tuguhe umunota umwe use nuwanzura kubyo twaganiriye ugire icyo ubwira abanywanyi bijwi rya Amerika ubundi tugushimire tukurekeye ukomeza akazi kawe
urakoze cyane bwana munyamakuru nagira ngo ntabwo tumwe ubundi natanga wenda bwa bakubiyemo nko mu magambo atatu yonyine ijambo rya mbere nuko mbwira abanyagihugu abavandimwe bangira abanyekongo abatuye Goma Sake Masisi n'andi ko bahumura bagatekana turabatabaye kandi be guhungabana imitima tuzabazaniye amahoro ikindi cya kabiri nuko nsaba n'ubundi ngo uwo muhuza waje uhuruke neza na komeza kazi cyo rwose kubuhuza badufashe mu buryo cy'umuntu facilitatere niwo gufasilita impande zo muri cyakiranye kugira ngo hagarare hagati noneho bacare ku ntere bicare ku ntere hasi basoke inzowe baganire kubazo bafite icya gatatu nuko leta ya Kinshasa
gutotoza abaturage no kubagirira nabi yemereye icyo tugande ku mahoro dushaka amahoro arambye.
Bwana Kanizius Munyarugero, umuvugizi wungirije mu bya politike wa M23, turagushimiye cyane, ukomeze kugira umunsi mwiza. Shimiye namwe mwese inshuti muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, naho mukanya mu makuru ya saa 12.